Mind you, this music thing, baby, when are you shining?
If I nanga bona kya bed, just me nanga cool mele spanin. Bigse kruku ya zige kya shesh, mafu nanga kwata se rowdy.
Elogi shinga kpageli pep, kotek mele.
Whoa, 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 whoa. Mina never ngpelu moya boy. Mina never ngpelu moya boy. Mina never ngpelu moya boy.
Mpati kuzo kunye sengo kona kona.
Mina never ngpelu moya boy. Mina never ngpelu moya boy. Mina never ngpelu moya boy.
Mpati kuzo kunye sengo kona kona.
Bathi kunzima ukuba indoda bob bakuvimbisa kwestop bot mina ngibaqeda umfutho bangizela ngobuso ngibabamba ngowona moch mntwana ngiyaphusha ngizengoko mosh nawe ma ufuna isop bos on the road to the riches ma bekuphambanela outam ubabona cross noma kuthiwa nisofela khona ophandele tish never be too sharp sama lenyuke makengayibona ngena sengishikisho kwe-325 mina ngeke ungitshele next na lento ngayithanda ngiphathi 3310. I'm going in until I'm rich, girl. Noma ngathi aqonda nokweplay yamafair.
Mind you, this music thing, baby, when are you shining?
Efana ngiyabona kuyabhed, yazi mina ngakhulumela esipanini. Bekuse kruku yazi ke kuyashesha, mafuna ngakuphatha serawundini.
Elokishi ngakufakela iphep, kodwa kumele.
Whoa, whoa, whoa. Mina never ngiphela umoya, boy. Mina never ngiphela umoya, boy. Mina never ngiphela umoya, boy.
Ngiphathi kuzo kunye sengo kona kona.
Mina never ngiphela umoya, boy. Mina never ngiphela umoya, boy. Mina never ngiphela umoya, boy.
Ngiphathi kuzo kunye sengo kona kona.
Yaza vibhlungu indaba yomuntu omnyama. Hlezi nje sifuna ukudonsana.
Eywe.
Ngiphutha nje mhlawumbe into encane. Umuzwe sethi yako phela so far. Kanti kutheni na? Kanti senzeni thi? Sahlala emoneni ma. Aningitsheleni yini ke? Ngoba sonke siyaphatha sonke soba on. Noma ingajampa vuka shona kho. Sonke siyajaha sonke sifuna ukubopha. Ungabusababhaza buka khona bo. Kanti kutheni na? Kanti senzeni thi? Sifuna la masheleni ma. Singanywa imali engapheli impilo.
Mind you, this music thing, baby, when are you shining?
If I nangia bona kya bed, yaz mina nga cool mele spanin. Bekuse kruku yazi ke kya shesh, mafuna nga kupata se rowdy.
Elogishi nga kufakela iphep, kodwa kumele.
Whoa, whoa, whoa. Mina never ngiphela umoya, boy. Mina never ngiphela umoya, boy. Mina never ngiphela umoya, boy.
Ngiphathi buzo kunye sengo kubona khona.
Mina never ngiphela umoya, boy. Mina never ngiphela umoya, boy. Mina never ngiphela umoya, boy.
Ngiphathi buzo kunye sengo kubona khona.